mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kutwumva ku mirongo ya FM ku 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi twumvikanya ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri saa.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitakala kwa Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutabu watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu n'umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose, cyane cyane muhereye aho mutuye. Ni ikiganiro muri sanga rero, mukanya turakira telefoni zanyu mutugezaho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye, ni mukanya.
I love the way you move, yeah, baby.
Yes, I'm going to dance. Body music.
Oh, yeah. I'm loving the way you move, my girl, you don't know. Any place where you go, my girl, you know I follow. For you know I die for you. Every time I say, yeah, yeah. Girl, you take me higher, higher. Cause you know say you burn me like a fire. Not your policy. Every day with you, girl, is a holiday. With you, false, girl, you're messing my reality. Girl, you're my the way I should ask for a policy. I'm loving the way you move, but girl, you
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7. Muri kumwe nanjye Edirwema, nkuko narimaze kubabwira mu kanya gato gashize. Buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye. Reka duhere kuri Samuel. Wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu Bugesera n'ingeruka.
Na mahoro?
Ndabona ari amahoro rwose, n'akavura kaguye uno munsi ndabona ari byiza cyane.
Ubwo ni umugisha?
Eh?
Ubwo ni umugisha ubwo mubonye akavura?
Eh, rwose ni umugisha. Ubu ngubu abantu twanezerewe n'imyaka, ndabona imeze neza, ndabona turi amahoro na.
Ikibuga cy'indege ntikiruzura?
Kigiye kuzura, kiri hafi, ariko igipande kimwe nicyo ubona kiri hafi kuzura.
Hanyuma icyo wifuje kutugezaho uyu munsi ni iki?
Ikintu nifuza kubagezaho ni igitekerezo cy'ikiganiro mwatubwiye kise.
Kijyanye n'iki?
Nshaka ko muzangira mukagisubiramo mukatubwira iyo ndwara y'uko tumaze igihe tuyirwaye kandi dushaka kuyivuza.
Uravuga indwara yise? Icyo wifuza ko bazagusobanura ni nk'iki?
Ni ukuvuga ngo icyo mwasobanura ni nuko ya nazatubwira umuti nyirizi na kuburyo izagikira burundu n'izongeye kugaruka.
Ubwo nzasaba mugenzi wanjye Eugenia Mukankusi wakoze icyo kiganiro icyo kibazo kikubarize cyangwa se ubwo wenda tuzongera nanone dushaka umutumirwa asobanure atange nibisobanuro ku bibazo mushaka kwa mufite kubijyanye niyo ndwara yise. Urakoze cyane.
Namwe murakoze kandi akazi keza.
Urakoze ugire weekend nziza aho ngaho mu Bugesera.
Nako mudusuhuri za uyongi yungu mahani.
Urakoze. Radi Ijwi rya Amerika, reka dufate ya abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite Laura, wirwe.
Niwe, niwe, di.
Uri hehe.
Ndi munara y'Iburasirazuba, ndi mu Rwanda, munara y'Iburasirazuba, mu Karere ka Kirehe, Umurenge wa Kigarama.
Ni amahoro.
Namaro nakavura kabwe kabisa ariko icyambere na mbere mbanje kubashimira kuba muduha akanya kugira ngo dutange amakuru n'ibitekerezo kabisa.
Murakoze cyane.
Icyo
wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki wowe?
Icyo nifuza kubagira mu nashaka nyine ndi hano mu nkambi ya mama mu Rwanda. Nashaka kubagezaho nuko hano mu nkambi wacu abantu bamwe babonye amafaranga abandi bayabuze.
Bamwe bayabonye abandi bakayabura?
Nyine twakubera amafaranga tubuja kubikuza kuri Equity Bank. Waragenda unyene umuri mashini ukibura kandi bisaba yuko ngumara amezi atatu utongeye udafata amafaranga ubwo bakaguha ibigori. Rero nta bantu baravuze ati ese ni kuri bamwe bari gufata amafaranga abandi bagafata ibigori bimeze bite?
Icyiza ni iki, ni ugufata ibiribwa cyangwa n'amafaranga?
Amafaranga nyine hari igihe umuntu yafata nk'umuntu w'umusinzi agasanga yotaranywera yamaze gukora amafaranga baduha umuntu ntabwo yamutunga ukwezi, ntabwo yamutunga ukwezi kabisa. Ubwo rero benshi aba bari kugenda biba abandi batsinda bagwana, ubwo ni hatari kabisa, tuba dufite ibibazo byinshi.
Kuri wowe wumva amafaranga wabona amafaranga cyangwa ibiribwa?
Kangiye kuri njye kabisa ndumva nabona amafaranga nabona ibiribwa, kuko amafaranga uyafite mu mufuka akantu kose kubonye ugenda ugafata akantu kose kuhuriye mukagira na kumundi ugenda ukajya, ntabwo amafaranga ubundi agabikika.
Hanyuma ayo mafaranga aba yatanzwe nande na HCR?
Nyene byabyanze muri na HCR ariko bwo noneho bikazanwa muri banki. Yo inatiri niyo yohereza muri kuri banki.
Okay. Ubwo ngubwo nzasaba bagenzi bacu bakorera mu Rwanda iyo nkuru bagerageze bayikurikirane, hanyuma umunsi bagize icyo bageraho ubwo uzayumva ku Ijwi rya Amerika.
Yego, ikindi kibazo cyo mfite. Halo?
Ndakumva.
Nanigeze kumva ngo radio y'Ijwi rya Amerika kubera mu Burundi barayifungiye hamwe na BBC ngo barazifunguye, nago ndamenya amakuru yabyo mu Burundi. Se Ijwi rya Amerika kurumva abanywanyi mu Burundi bagisaba ngo ivuge, ubu se yaba ku mirongo ya FM yaba yaratangiye kuvuga cyangwa nagira yatangira kuvuga ko ntabwo igihano ngo cyarangiye?
Igihano cyararangiye ariko kugeza ubu ntago turongera kumvikana kuri FM mu gihugu cy'u Burundi. Muri iki cyumweru umuyobozi w'urwego rushinzwe kugenzura itangazamakuru mu Burundi yavuze ko hari ibyo barimo kugerageza gukora kugira ngo bavugurure amasezerano, kugira ngo babe bareba niba bafungura cyangwa se bakomezaho ibihano ku maradiyo amwe n'amwe, ndetse anavuga ko hari amaradiyo atasabye imbabazi ashobora kuguma muri ibyo bihano. Ubwo ngubwo turategereje.
Ese ubu umuntu se yakizera yuko Ijwi rya Amerika rizongera kuvuga? Reka tubakunda cyane, kandi nanjye hari igihe numva abantu bo mu Burundi nandi ko ndi mu Burundi y'abandi Barundi bari gutanga icyumvira, nawe mba numva nishimye kabisa. Ubwo rero cyo twabasaba yuko radio FM Ijwi rya Amerika mu Burundi yakongera igasabirana kabisa.
Natwe turabakunda cyane, ariko ubushobozi bwose buri mu maboko y'ubutegetsi bw'u Burundi. Twebwe nta byinshi twabivugaho, nibo bafata icyemezo. Gusa icyo nakubwira ni uko nubwo badufungiye imirongo ya FM tushobora kumvikana ku mirongo migufi, nubwo bigoranye cyane ku bantu benshi kuko ayo maradiyo afite imirongo migufi ntakiboneka. Abantu benshi bumvira kuri ku matelefoni yabo kandi ntibashobora kutwumva bakurikije bakoresheje imirongo migufi. Ubwo rero no kwihangana ni ibihe turimo. Ubwo umunsi inzego cyangwa se ubutegetsi mu Burundi bafashe ibyemezo tuzabibageza.
Ikindi nacyo cyangwa kubaza mite ndangiza. Ikiya kiganiro dusuzuruke kabisa, ndacumva ariko ntabwo inzi kugira ngo umuntu ngo atase kugira ngo umuntu asuhuze nk'abantu kugira ngo byagenda kabisa nakare nabyo mu bimbyire nimba mwabinkorera.
Ushobora gukoresha email?
Dose bikunda
cyangwa se
kuri Facebook nako wabikoresha natuka bigakunduka ukayibona
ugiye kuri Facebook hanyuma utwandikire muri inbox wandike muri inbox twohereze message hanyuma uvuga bo wifuza gutashya ushireho telefone ushireho telefone zawe hanyuma mugenzi wanje Thomas Kamirindi utegura icyo kiganiro azaguhamagara hanyuma umugezeho ubutumwa bwa
kabisa magize neza murakoze ndabakunda cyane hano kabisekere dukunda kubakurikira icyo cyane ndabikunda cyane kuko mutubwira amakuru ageze ko kabisa neza cyane
urakoze cyane natwe turabakunda kandi ukomeze ugire ubukendeze
na mugeye ukenda mwinzi za mugeye n'umunsi mwiza kabisa mu bamugize neza murakoze
urakoze radijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi no mu kirundi mu kinyarwanda no mu kirundi mumbabarire ikigano ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nange Edirwema kuri telefone dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Emmanuel wirwe
Wirwe neza Edirwema
yego uri hehe
ndi mu ntara y'amajyepfo ni mu Rwanda
namahoro
namahoro
ntara y'amajyepfo ni nini cyane ariko
iyi nini cyane ndi mu karere ka Ruhango
Ruhango ndahabona namahoro
hariya namahoro urebye nta kidasanzwe uretse gusa bwa buzima dusanganywe
iby'ubuzima byo bigumaho nicyo tubereho ku isi gushakisha uko buri munsi twakora kugira ngo turusheho kubaho neza
nanone burya n'umuntu akwakwiye kugira burya umwigisha umwe yigeze gutanga urugero ku kimonyo mu gihe cy'imvura kibika ibyo kurya byacyo mu gihe cy'iki mu zuba kibika ibyo kurya byacyo kugira ngo mu gihe cy'itumba kizabashe kuba cyarabitse byinshi bizagitunga
kugira ngo kitazasohoka
kuko imvura iba yakamejeje ubwo niho mu kwezi kwa kane mu Rwanda sinzi mu bindi bihugu wenda uko biba bimeze ariko mu Rwanda bifata mu kwezi kwa kane
natwe mu kwezi kwa kane nibwo tuba turimo kugerageza kuva mu mvura mu mbeho ikabije turi mu bugu
urumva ko dusa naho dusangiye ikirere
igitekerezo cyangwa se icyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi
yebo uyu munsi hari ibitekerezo bigera kuri bitatu ariko ndagerageza kwihuta
ubihinyika
ndabihina rwose nihuta mbo hari ibintu ntajya nshima kandi ntajya nkunda ibintu bisa nka gahunda zisa naho ziba zabaye izo guhimbaza abayobozi hano iwacu bakunda guhimbazwa iyo utavuze ibiberekeyeho cyangwa uvuge ibyifuzo byabo cyangwa ngo uvuge ibibaha ishema usanga murebana nabi ariko kandi njye mbona atari byiza
ntabwo ari byiza umuyobozi ubusanzwe akorera umuturage ntabwo ari umuturage umukorera
urakoze cyane aho ngaho rero niho nahereye mvuga nti ejo mu masaha nka ya saa kumi z'igicuku ashyira mu gitondo hano habaye igikorwa kigayitse ubwo igipolisi cyarasaga umuturage umwe arapfa yaje kugaragarira mu maso y'abantu ko umuturage koko ni umunyamakosa ariko amakosa y'umuturage burya iyo ugiye kureba hari igihe usanga yaratewe inkunga no gushaka amaronko kw'abayobozi ibi ni mbivuga ntabwo ari uko ndi ku ruhande rw'abaturage cyangwa ari uko ndi umuturage bya cyane ariko impamvu mbivuga
gusa wibuke ko ibyo uvuga ni ibintu wowe uwahagazeho twebwe ntabwo twabihagazeho nta nubwo twakwemeza ko ari byo
urakoze cyane ariko burya n'ibihamya birahari nihuse bo urabona abaturage bagerageza gutya gushakisha ubuzima iyo cyatumye ntangirira mu rwego rwo gushakisha ubuzima hari ababushakira mu buryo budasobanutse hari ababushakira mu buryo busobanutse hari ababushakira mu buryo bwo gukora ibyaha ndetse bishobora no kubajyana mu nkiko bagakatirwa n'inkiko
gusa twibutse ko abashaka gushakisha amaronko mu buryo bw'ibyaha ibyo ngibyo tutabishyigikiye
nanjye ntabwo nigeze mbishyigikira
Edirwema
ngira ngo tuze kugendana rwose tuganire turi kuganira niyo mpamvu nanjye
gusa
ugiye gutanga igitekerezo
ugerageze guhina kuko dufite abantu benshi
urakoze cyane mbo ubwo urabona ino hari ibintu byahateye abaturage bagateka inzoga ya kanyanga cyangwa se bagakora bagashinga inganda nto mu ngo hajya rimenyerewe ko abaturage bafatwa bagafungwa abandi bagashyirwa imbere y'inkiko bakaburanishwa hari ndetse nabo basangaga bazinyweye cyangwa se bagasanga bijanditse ibindi bikorwa nkabyo bakaza guhanishwa ibihano biciriritse, ariko ejo habaye igihano kiri hanze gite cyo kwica umuturage kitaje kuba kigwa abaturage neza mu maso yabo. Niyo mpamvu nabwiye ubuzima burya gushakirwa mu bintu byinshi. Abaturage bahano uko gushaka ubuzima hari ababushakira mu bwo buryo bw'ibyana ajya nshima pe ajyana na hagaciro, kuko niyo babikora nanjye ubwanjye birambabaza. Hari nabo mba mbona nkabona byarabagize ingaruka nk'ubumuga buhoraho, ariko inshuro nyinshi ntabwo n'inzego za leta nazo zakagombye kuba zigenda biguru intege, kuko uwo muturage ushinga urwo ruganda warushinga mu mudugudu urimo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, mudugudu akaba hari uwo ku kagari akaba hari, ariko iyo ugiye kureba inshuro nyinshi usanga ba bantu b'inzego zo mu buza abantu bo mu nzego z'ibanze bamukingira ikiba, abanyamari ibyago bikaza bigarukira wa muturage bikamuvira mu rupfu. Ese Edi, ndagira ngo nkubwize ukuri ko uyu munsi wa none iyo umuturage apfuye ubuzima bwe buba burangiye, ariko hari ikindi cyagombye kuba gikorwa ntitubure umuntu. Uriya muntu wagiye muri biriya bikorwa nuko ubuzima bwe bwose yamaze gushakisha akabona n'ahandi ho kwerekeza akabura icyo gukora. Mbo nigeze kujya mbere mbabwira ikibazo cyari gihari, aho abiyita ba rwiyemezamirimo bagiye bafata ibikorwa byari by'abaturage nk'ibishanga, bagafata ibindi bintu byabyaraga inyungu rusange z'abaturage bigahabwa abantu bikorera ku giti cyabo, nyamara bagiye bakora icyo gisa nk'abaringa ibyo bita amashyirahamwe y'abaringa. Ubu ngubu umurimo ni ikibazo, aho usanga umuntu gutera imbere biba bimugoye, kuko twavuganye ko ari uguhina amagambo, ugasanga kenshi na kenshi byagiye bigiraho ingaruka bamwe mu baturage batuye muri ako gace. Niyo mpamvu usanga benshi bizandika mu ibyo byaha, abatetsi ba Kanyanga, abandi bazicuruza, ndetse n'abajya bambukiranya imipaka bakora ibindi byaha by'indengakamere. Nk'ubu ngubu nk'abazana imyenda ya caguwa, kuko urabona duhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, kandi hongera ngo imyenda ya caguwa irakenewe, hari abinjira mu ibyo byaha nabo bikaza kurangira bibaviriyemo urupfu, ugasanga ubuzima kuba bugoye abaturage. Niyo mpamvu y'ibyo byaha byose. Ese Edi, nta bundi buryo byakorwamo ku buryo umuturage atahaburira ubuzima cyangwa ngo abe bamubure? Kuko nk'ejo twabuze yasize abana babiri b'imfubyi n'umugore, abaturage twese twari tuhahagaze tutegereje tureba twumiwe twabuze icyo gukora, ariko tuza gutangarizwa ko umuyobozi w'akagari wari uyoboye ako kagari ndetse n'ab'umudugudu bari bagiye mugezeho uburyo bafashe amafaranga mu rugo iwe bamukingira ikiba bamwe ibyo bintu, ariko birangira mu gihe igipolisi cyamutahuraga gikoresheje imbaraga z'indengakamere kiramurasa aranapfa. Kuri ubu ngubu nta gahinda yabo bana be yabo abaturanyi be twese tutagahinda. Ese tugasaba tutese n'indi nzego zireberera abaturage zikora koko, nk'uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ejo ubwo yari ari mu karere kamwe mu turere two mu majyaruguru yavuze yuko ngo miliyari zishyirwa mu bikorwa byo kuzamura abaturage zidakoreshwa neza. Ese ibyo bintu nimba ubutegetsi bubireba ko nka minisiteri nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yamanutse agafasha abaturage, ntitubura abaturage ba hato na hato? Kubone ko uwo twabuze ejo ubwo we yari umuntu wari ukiri mutoya, wari ufite imyaka igeze kuri 29, yari akiri muto, kuko urumva twari dufite ikintu ukeneyeho byinshi, ariko byarangiye tumubuze kandi kubera iyo mpamvu.
Emmanuel, ibyo bibazo byawe bifite ishingiro? Kubw'amahirwe make nuko ntaguha ibisubizo kuri ibyo bibazo, ariko ndibaza ko nk'uko wari ubivuze ababishinzwe muri minisiteri cyangwa se mu buyobozi bwa polisi bari bakwiye gushaka uburyo abaturage bafatwa cyangwa se bagakurikiranwa cyangwa se bagahanwa, ariko hatabayeho gutakaza ubuzima ku bantu. Urakoze cyane Emmanuel.
Edi, gusa nihuse wenda ne kukugora. Ngira ngo icyo gihano kimaze iminsi kiba si no mu majyepfo wacu cyabaye, kuko bikorwa kenshi. Hari abantu baherutse kwicwa n'urwego rw'igipolisi ndetse n'igisirikare mu gihe bagerageza kwiba uruganda rw'ibiringiti hari mu mujyi wa Kigali. Ibyo bintu byarabaye ku manywa y'ihangu. Ese birakwiye ko igihano cy'urupfu kigaruka mu Rwanda? Ese nimba koko kidahari,
icyo gihe ntago biba, icyo gihe ntago ari igihano, kuko baba batanyize mu butabera, kandi nzi ko mu Rwanda igihano cy'urupfu cyakuweho. Ubwo reka tuzakurikirana hanyuma na tubaze n'izo nzego za polisi niba nta bundi buryo bashobora gufata abantu cyangwa se bakaburizamo ibyaha hatabayeho gutakaza ubuzima bw'abantu. Urakoze cyane.
Murakoze cyane Edi.
Emmanuel, tukwifurize weekend nziza. Kuri telefone dufite kandi Inosa Wirwe.
Mwiriwe.
Uriye ino saa?
Ndiza, mkira asha kigindwa mkanyosha.
Na mahoro?
Shema mahoro, kweli nekabura kazi, kakaragano wu, kurachia kwa mhoro wuhoro.
Cha wifuza kutujiza huyo mwonsi ni ichi wawe?
Eko uchini ifuza kuwashikane kwera, kwa kata anu mremonge hapo, hapo imbula nishi, irenze uudero, izi nishi, zikapuma kulika, abantu barabura ibyabo n'impunzi abo bakaba bariko bakoresha yuko bobashyira abaganiza bo batabariza yuko bakabeshyira ko bakaba hadutuye na cyane uko bambara kubera n'ubu hariho ababa hanze hariho n'ababuzi irengero kandi n'ubu imbura mbona iracyaye wakadayishye n'abantu bako abategetse bo bakarikira ko bakabana kubiswa cyane uko babarifashije.
Urakoze ubwo ndibaza ko ubutegetsi n'abandi bashinzwe gutabara abafite ibibazo bumvishe ikibazo cyawe hanyuma abo baturage bakaba bagobokwa. Urakoze cyane Inosa kandi ugire ubukene nziza.
Yego namwe murakoze kuduhamagara kuri iki cyane 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 kuri iki cyane no kuri iki cyane.
Asansa.
Yego.
Hola. Oh la la la, I'm in love. Oh la la la, amaranga mutima yanje ni yabiri, inzozi zanje niho bibera, singe bituma cyo kigurisha, so banki wicyo numva kampe. Kwejera nakwambe kiumbe tayubutesi umenye ko nduwawe na kini cyerekezo bye 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 urukundo rwagararo ndasabeye ndarekuye uko uteye nuko bije birakomera sinigeze menya urukundo uryo ruryohayo wambereye umucyo ahari umwijima ubi nange zawe nizo nkurikira. Oh, I'm in love baby, I'm in love. 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 Tabona, oh, Jambi Bonera Kure, even Murura Kuri, become mighty, be tested as all. Get to my gen, Daniel Crown, who called you, yeah, that could teach Tabaquet, that could be King Betayu, who tested it, who may call, do away, not in the tested as all. Bye, bye, bye. I'm in love, baby, I'm in love. Oh, I'm in love, baby, I'm in love.
Iyo ni indirimbo y'umuhanzi The Ben w'umunyarwanda yise I'm in love. Ni indirimbo itugejeje ku isaha 10:25 hafi 25 ku isaha y'Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi, saa 3:25 ku isaha ya hano i Washington DC. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Ed Rwema. Nkuko kandi mumaze kubimenyera, buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho ibitekerezo n'amakuru byaho mutuye. Kuri telefoni dufite Fabrice Wilwenes.
Mirewe.
Uri hehe?
Ndano mu Rwanda i Kigali.
Namahoro.
Na mahoro, turashimimani.
Urifuza kutugezaho iki uyu munsi Fabrice?
Mungu kuri tuaneze kani tuwashini ya kanya mudai kukufugira kujibili ya Amerika kani tulawakonda kia ame
Natu kutulawakonda
Tuna shaka kugaragaza Mungu kuri nikuli kichwazo chuo munu uishkwe mruhango wa munu ya vugaga Mungu kuri nikimchatu wa hiki ame Yara tuwa waje hagu tukiwa kwa jangomuza tuwalize guzele mumba Niga ya mchupu chara suyo niba umuntu acuruza kanyanga kuba umuntu aba yavuze uko abigenza tuzi ko biba bitemewe n'amategeko ariko ndumva igihano cyo kwica umuntu atari cyo cyakagifatirwaho ubwo tuzi igihano umuntu ahabwa iyo umuntu yakoze icyaha kijyanye no gucuruza ibiyobyabwenge kibaza ese mu by'ukuri Leta y'u Rwanda irabitekereza he buriya ejo Ingabire tugitwara akantu yavuze numva turahuje kuko mwiki gihugu ubuzima buraruhije kandi buranagoye kubaho kw'iki gihugu cy'umunyarwanda bisa nk'aho ariho kwikotesha iminsi mu by'ukuri twasaba abakoresha byinshi hari icyo yakora ibyo abantu bareke kwicwa ndetse banagabanye n'ibintu byo kwemeza ubuzima bw'abaturage kuko abaturage tubayeho nabi kandi ikindi na cya kabiri no kwikubira kw'abantu kwa bamwe na bamwe ugasanga ubushomeri anabukira ibyo bibazo byose tugasaba ko byagabanuka rwose
Fabrice turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe ubwo natwe umunsi twabonye amahirwe yo kuvugana n'abayobozi cyane cyane barebwa n'ibyo bibazo byo gukumira ibyaha tuzagiragereza tubabaze kubijyanye n'izo ngufu zidasanzwe zikoreshwa mu guhashya ibyaha urakoze cyane
n'ibyo gusa hari n'ikindi kibazo ntabwo ndi butindaho cyane mu myihanganire n'akantu gato mvugaho hano imuhano mu karere ka Muhanga habihutse kwicwa abasore babiri b'imyaka 16
bazira iki
bazira kuba bajya mu bintu by'ubujura ariko nubwo bari bajya mu uwo muti ntajya ngo arebe babafatanye harimo uwo bita Gatuma ndetse harimo n'uwo bita Kababa
Fabrice gusa icyo navuga birababaje ko abantu batakaza ubuzima ariko nanone ntabwo dushobora kuvuga ko abakora ibyaha umuntu yabashyigikira
ntabwo twashyigikira ariko nanone twakwibaza ko duhere ikigihano cy'upfu cyaravuyeho kuki yongera bakagahindukira bakica abantu ndetse bakabica no mu ruhame rw'abantu ibyo byitwa nko kwica umuntu agashinyagura n'ibyo kwica umuntu mu ruhame
urakoze cyane Fabrice ndi numva ari ikibazo abantu benshi barimo bagarukaho ubwo tuzagerageza dushake abashinzwe inzego z'umutekano mu Rwanda kugira ngo bagire icyo bazivugaho cyane cyane abantu bakomeje gutakaza ubuzima bari mu byaha ariko nanone batanyijwe mu butabera kugira ngo butabera abari bwo ubakatira cyangwa se ubafatira ibihano urakoze cyane
murakoze kandi mu by'akazi keza nuko murebe ko icyo kibazo mukituvuganira pe
urakoze ugire wikende nziza kandi abo nabo batakaje ubuzima Imana ibakire
Imana ibakire mubaye rwose kandi namwe mugire umukimwere cyiza n'igitondo cyiza
urakoze Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri telefone dufite na Joseph Wirwe
komera dirwema
n'amahoro
n'amahoro buke
igitekerezo cyangwa se ikibazo wantumiye kuzagushakira umutumirwa turimo turacyamushakisha nizere kutari bukigaruke
ubwo nayigiye kuvuga ngo nzakugaya
oya
guhera undi sinzakugaya gutinda
oya uzangaye gutinda guhera ntago nzabikora
sawa wabimenya ahubwo iyo niyo nayingiye kukwibutsa
oya nta kibazo turabizirikana kandi dukomeje kumushakisha
yego rwose ahubwo wenda gushimira umuntu w'umugabo
hanyuma icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki
icyo nashaka kuvuga nanone n'ibi bihe bona byahindutse tukaba tureba tugasaba tugiye kuzarya iminsi mikuru nabi ku bijyanye n'ibintu by'ibishyimbo mbona byajemo udusimba bita ngo ninda
aho ni hehe
hano mu ntara y'amajyepfo rwose ibishyimbo byahinzwe kubera imvura yari yarabuze bigahingwa imvura gihe byose byarwaye inda ntacyo umuntu azakuramo rwose
hanyuma se hari icyo inzego zibishinzwe cyane cyane zirimo minisiteri y'ubuhinzi zirimo kubikoraho kugira ngo wenda zibe zatanga imiti icyo kibazo kibe cyagabanuka
batukangurira gutera imiti ariko urareba ugasanga nyine imiti nayo irahenze ugasanga utafata hegitari zingahe ngo uzabone umuti uhateye keretse hari hakoreshejwe n'indege niko navuga naho ubundi kugenda umuntu ateza ipombo ntabwo biba byoroshye
hanyuma se iyo ndwara ituruka ku ki
umva iyo witegereje usanga yaba yaratewe n'uruzuba rwagiye ruva imvura ikaba nkeya imvura ikajya igwa nabi nabi hamwe mu gace kamwe ikagwa ahandi ntigwe nawe igwiriye nyine igasanga ibishyimbo ndetse nabyo byarabaye nabi gutyo ugasanga ubusimba burushijeho kubimerera nabi
ni ikibazo se kiri mu majyepfo gusa cyangwa ni ikibazo gihuriweho n'abantu benshi bari mu buhinzi
yewe uretse ko ari aho tugeze amaso ariko iyo ukurikiye wumva n'abo mu ntara y'iburasirazuba nabo barira bavuga bati ubungubu umusaruro rwose w'uyu muhindu urabuze kubera ubwo busimba bwagiye mu bishyimbo ukareba rero ugasanga rwose tugiye kurya iminsi mikuru nabi nasi
birumvikana ni ibintu bibabaje ubwo reka nabyo tuzashake ababishinzwe twumve niba hari icyo bakora niba n'izo ndege zakoreshwa zigakoreshwa ariko mukagira utwo muramira
yego rwose iyo yaba ari inkunga ikomeye mwaba muduteye
reka tuzasaba abanyamakuru bacu aho ngaho mu Rwanda bagerageze bakurikirane icyo kibazo
yego
Joseph ndagushimiye cyane kandi ugire weekend nziza mu minsi ya vuba ikiganiro wifuza kuri demokrasi tuzakigarukaho.
Kuri ijambo politike, ijambo politike rwose gisobanuro cyayo.
Urakoze cyane nta kibazo tuzagishaka.
Kuko ijambo demokrasi yo mugenzi wanyu Thomas Kamirindi rwose yankoreye ibikora inka. Nawe anshakira umutumire adusobanurira iryo jambo uko ryaje naho ryaturutse n'icyo risobanura
ubwo igikurikiraho ni politiki
sawa sawa rwose uzaba ukoze by'umwema
urakoze ugire weekend nziza
twese hamwe
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC reka dufate na William Wirwe uri he William ikibazo cyawe cyangwa se hari amakuru cyangwa se ibitekerezo wifuza kutugezaho uyu munsi
nibyo ibitekerezo cyo hari n'amakuru arahari hari iki gihe muri uyu mujyi wa Kigali hari ibintu ubona abana bava ku muhanda ubona ni ikibazo giteye ikibazo bizi ubuzima n'imibereho baba babayeho atari abana babyarwa nk'aba bantu b'abanyagasaro b'abazunguzayi ariko abazunguzayi ni ikibazo rero rezi gihangayikishije muri izi mpera z'umwaka muri ibifuko by'abana bavuye ku ishuri kuba abana bo mu muhanda babaye benshi bahise baba benshi rwose urabona ugenda ku muhanda uhise ubibona ko amasaha ya mu gitondo amasaha za mu gitondo niba yambaranyije n'imirimo agiye gukora imirimo ubwo tubabona ku muhanda badafite icyo bakora ahantu benshi cyane usanga urubyiruko rw'i Kigali henshi cyane ari imburamukoro ari naho haviramo kwibera ku muhanda amakampani ya betingi afungura saa yine bagerayo ngizo saa yine saa tanu ugasanga amazu aruzuyezemo abana barageza no kuri ya myaka byibura yiteganyije n'amategeko usanga za betingi ziruzuye abo bantu b'abana Tumana ni kisazi. Sasa sanga isa yari yoti mburi jari kuwa niva. Ya sanga wana nile sani mumu. Handa numura ya mazu ya betting.
Anyumase ayo mazu ya betting. Ndiva zako ara betting ni kwa kundi ni hivi jani nuru simbi vinu hivyo. Hanyuma se abo bafite ayo mazu nta mategeko ahari ajyanye nuko abana bato batarageza imyaka runaka batemerwa kwinjira muri ayo mazu, kuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika udafite imyaka 21 ntago wemerewe kujya muri bene ayo mazu.
Hari ikintu Leta y'u Rwanda yirengagije Yo amfani safari za beti ari ishira bishuri misoro atekereza ko bishuri misoro hawe mu bishuri misoro akora ikintu gisa nk'ihani nk'akantu katayunguruzo ko gupfuka mu maso agashyira hari icyapa utarengeje imyaka 18 ntabwo yemere kwinjiramo hano, ariko mu by'ukuri ababishinzwe babikora buri kampani yari yose ayikorera inzu ikoreramo muri mujyi wa Kigali abafite n'umusekirite ku muryango, ariko uwo musekirite nta korora ibyo ngibyo nk'abana noneho nk'ubu ugeze i Kigali ayo masaha ubu imikino ya shampiyona zo mu Bwongereza zatangiye zirimo zirakinwa, ubu hageze noneho buri muryango wageramo wose ntabwo byagutangaza umuryango urimo abantu 100 cyangwa 50 basanga abana 20 muri iyo kampani bose bataragira imyaka badafite imyaka 16 ugasanga abana biruka umurimo ibatesha amahirwe yo kwiga bikabatesha ubwenge, ugasanga abana batangiye gukora korimande n'imande biba ababyeyi bakazana muri ayo makampani kandi kuhingira n'ubundi
kandi uvuze ko ibyo bigo biba bifite abasekirite, uwo musekirite ashobora kujya abaza umuntu wese winjira kumwereka irangamuntu waba utageze iyo myaka akaba yakubuza kwinjira.
Ntekereza iyo ari ku muryango ari cyo kintu waba bamuzaniye
ariko ntibikorwa
atunge umutekano n'ibyo biri muri kampani yarimo arakorera, ariko noneho ntitse kuri cya cyapa iyo badushyiriye ku muryango waba wasize ku muryango w'imyaka udafite imyaka ntagomba kwinjira
hano
ibintu rero kubera ko ari amasuzi ntabwo adashobora kubigenza aho dushyigikira na Leta y'u Rwanda ukwezi kose tuhuka abana bavuye ku ishuri adufashe rwose n'ibi naba ngombwa hajyemo polisi aba ariyo ikora akazi, kuko ikibazo aho ubyuka saa 11 ugiye mu kazi ugasanga ntanangingi cumi baraho ngaho ku muhanda aho hafi y'ayo mazu ajya gukinga ni ukuri kose abana bahageze.
Hanyuma se William, ayoma ibyo bigo ni byinshi muri Kigali
ndakubwira nka Nyabugogo ahari gare nkuru y'igihugu ushobora kuva Nyabugogo ugenda n'amaguru wenda ukaba wagera nko mu mujyi rwagati ukava mu mujyi rwagati ukajya Kacyiru ukava Kacyiru ukagera Kimironko ufate ngo urupapuro ugenda wandika amazu yose izo kampani zose ugenda unyuraho ushobora kugera nka Kimironko ubaruye wenda nk'amazu arenga 1000 ko ni byisha noneho aho badafite izo kampani za betingi ari nibyo bitugi ryabareze sinzi niba mujya mubyumva ibyo bintu by'ibyabareze bashyizemo ibiceri ukamira n'ibiceri byinshi cyane ugakina ukabusubiza ibyo bintu, iyi miryango irafunze rwose kuva ibintu byinshi cyane ukamenya bigiye gutera ubushomeri burenze urubyiruko, umwana warubyirukanye ubwenge bwo kwiga mu ishuri ahita atangira gutekereza kujya mu rusinga, ibintu biteye inkeke cyane, ibintu biteye ikibazo.
William, icyo kibazo mu by'ukuri uburyo ukigaragaje niba koko gihari ni ikibazo gikomeye cyane gishobora kugira ingaruka zitari nziza cyane cyane kubana bakiri bato nkuko wabivugaga batamashuri bakajya mu rusimbi abana bashobora gutangira kugira ingeso zo kwiba ababyeyi amafaranga kugira ngo bajye mu rusimbi nkwijeje ko nzasaba bagenzi banjye bagakurikirana icyo kibazo hanyuma tugasaba n'inzego zishinzwe uburyo n'imikorere y'ibyo bigo bakora kugira ngo baduhe ibisubizo kuri ibyo bibazo cyane wibaza n'abandi ndetse nibaza ko bashobora kuba bibaza. Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kandi byiza William.
Urakoze murakoze nawe.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite kandi na Cedric Wiriwe.
Mirewe neza Edwema.
Na mahoro ikampara.
Ikampara na mahoro cyane.
Icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
Ego nyewe ikintu cya mbere ndagomba gutangura kuvuga kijyanye n'iki cyegeranyo uyu cyegera cy'umufasha mu biganiro by'abarundi yahereje uyu munyenshubahiro perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ama amwereka ko ibiganiro byagenze nuko abisogeje hama ku makuru nabonye iri warandikwa ngaha aravuga yuko umunyacyubahiro Museveni araho amajambo yoba yavuze kujyanye n'icyo cyegeranyo n'amajambo aha umwizero abarundi nibaza mu mpande zose
urugero ibyo wumvise yavuze ni ibiki
ngerageje kuraba yavuze yuko boraba ukuntu abarundi bahunze bohunguka hakaba icyuze mu gihugu hakaba bagashyiramwo mibwirizwa shingiro bishasha ibintu byotuma abarundi babana neza ariko rero nacyo ngomba guca mpamagarira rero izi mpande zose yaba leta cyangwa yaba abatavuga rumwe n'igihugu cy'u Burundi ko mu gikuru no kwicarana urya nayo umuhuza abari mu kirimi cy'igifaransa tuvuga ni umufasilitateur arafasha ariko abafasha izo mpande zibiri hari ikintu zihuriza ku nagomba gusaba abanyepolitike bacu kugira ibyo bahebye na leta kugira ibyo bahebye kugira ngo ibyo uyu muhuza yifuza ko byoshika cyangwa byoba bibe atantambamye ko byotuma haba ituze nka 99% ku ijana.
Cedric, ibyo uvuga urabizi ko benshi basangiye ibitekerezo nk'ibyawe babivuze kenshi cyane. Umuhuza Benjamin Mkapa yatumije inshuro eshanu zose ibiganiro ariko nta munsi n'umwe abatavuga rumwe na leta ndetse na leta bigeze bicarana mu cyumba kimwe kugira ngo bayi banagira icyo bagiraho cyangwa se banatangiza n'ibiganiro ndetse ni na kimwe mu byatumye umuhuza Benjamin Mkapa avuga ko akurikije ibyo yabonye atifuza gukomeza akazi nk'umuhuza.
Ariko njyewe icyo navuga ni kubera ko tugo turegereza 2020 igihe cy'amatora ni ukuvuga turacyasigaje umwaka umwe urenga gato ariko iki cyari cyo giherero cyiza yuko izi mpande zose zicara bamwe bagaheba ibyo bapfuye abandi bagaheba ibyo bashaka abandi bagaheba biri ariko bakicara hama bagategurira hamwe amatora.
Ikindi gusa nakubwira ni uko mu cyumweru gitaha aribwo hateganijwe inama y'abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afurika y'uburasirazuba cyangwa se y'ubuseruko nk'uko mubivuga. Ni inama yatumijwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari nawe uyobora uwo muryango. Amakuru atugeraho ni uko ikibazo cy'u Burundi kiza ku isonga mu bibazo bazaganiraho cyane cyane bakurikije imyanzuro umuhuza Benjamin Mkapa yashyize muri raporo ye. Twizere ko rero hari ikizabivamo.
Ego, icyo yerekana uko era twizere ubutazi kure ama akagira kabira nagomba kuvuga.
Ego.
Nagomba kuvuga kwaba hari abantu aramakuru twabonye yabasuma babiri bafashwe i Burundi bagomba kwiba imodoka ari mu gisagara cha Bujumbura. Ama bagomba kwica umushoferi yari kwarayinyonga hama umushoferi agira imana acha tabagwa ni imodoka ya obeyere irimo abapolisi ani zo nkozi zikiri cyangwa bagizine banabi bacha barafatwa yewe nka saba ubutungane bw'u Burundi ko abantu nkabo barinze bafatwa bohanwa conform cyangwa bohanwa conform ama n'amategeko neza kandi nka saba nanyo cyubahiro umukuru w'igihugu ko turamenyereye nk'ubu mu mpera z'umwaka aratangiye ngo cy'ivunga akaraba nka inkozi z'ikiri mwene izo ziba zakoze ibintu nyibyo ko icyo kigongo batakironka.
Urakoze cyane Cedric, ubwo ibyo bitekerezo byawe n'ubwo busabe bwawe turizera ko abayobozi mu Burundi babwumva hanyuma bakajya bakazagira icyo babikoraho ariko
ariko kandi kanyuma nayo nabasabye nti bijyanye n'umushinga mateka agatogwasa agomba gushinga umugambwe twasabye ko mwoturabira ariwe cyangwa ari umuvugizi wiwe ko yoza tukamubaza ko mwo muyikiganiro hama abanywanyi tukamwibariza ko twumvise umengo hariho n'umushinga mateka yahora ari mu runani rwiwe anatwara n'abashinga mateka bari mugwe mu
nama nshinga mateka
afite ibintu ngo bamwagiriza bari bamukubye bamukuye ko n'ubudahangagwa ni ukuvuga twashaka abari muri urugo abari abo bafatikanije cyanke yaba iwe gatorwa tukamubaza kubijyanye n'urya mugambo cyanke tukamubaza kubijyanye n'uyo aserukira abo banyagi abo bashinga amateka ari waserukira twebwe abene igihugu.
Urakoze cyane, tuzagerageza dushakishe bwana Rwasa natwemerera muzaba mbere.
Murakoze cyane, murakoze cyane, mugira akazi keza naka weekend keza
nawe weekend nziza.
Birenze igipimo cyarenze igipimo numva ngukunda birenze igipimo cyarenze igipimo iminsi irahita urukundo rwo ntiruhita dutangira buhoro buhoro tukagera kure ntawumenya aho bimuga kamenya uko biramuka urantunda nkatuza nyagukunda nk'utazongera kukubona nyagukunda nk'utazongera kukubona mbega igipimo reka umunezero biragoye kutubanira wemere nubabarana ubwihe ndashaka kukumenya nzakubara hasi ndarahiye nzagukunda nkukubikora urantunda nkatuza nkagukunda nkutazongera kukubona nkagukunda nkutazongera kukubona mbega igipimo mbega umunezero biragoye kutubanira nanubu numva nkukunda birenze igipimo cyarenze igipimo mbega igipimo mbega umunezero biragoye kutubanira nanubu numva nkukunda birenze igipimo cyarenze igipimo umbi hamwe na ikanga
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edirwema. Iyo ndirimbo mwumvaga ni ndirimbo igipimo, ni ndirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Medi. Tubibutse ko uyu munsi ari kuwa gatandatu, umunsi tubagezaho cyangwa se tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo byaho mutuye. Kuri telefoni mfite Fidele Mwiriwe.
Mwiriwe.
Uri Fidele.
Ni mwisagara cya Bujumbura.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Icyo nifuza kubageza.
Eh.
Nuko twiriwe akavura ni kenshi gutse kandi gisagara gituje kweri nta kindi.
Nta kindi.
Yego kabisa, ni umutekano ntange.
Okay, ubwo ni byiza, ugire weekend nziza.
Yego namwe kazi keza nga birangiye. Yego.
Kuri telefoni undi mukunzi wacu ni Arma Wirwe. Arma uranyumva?
Ndakumva cyane ijana ku ijana.
Eh, uri hehe?
Ndi mu Burundi, mu Burundi.
Yego, icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi Arma?
Ndabeshuza uyu munywanyi aherere kuvuga dukurikiranye. Ndamubeshije cyane, no kuvuga yuko mu Burundi nakayobora abahinga ntituzi igihugu mbega kigana hehe. Ubu kuno munsi kuva mu gatondo ariko arafatwa abantu b'abasirikare bakuru bakuru mu gisirikare cya leta. Ndakubwiye no kwa mwishima makuru niba nakumutemeye mbega ibintu byabaziza ko ngo bo bari mu bishe muri kiyonda dayi 93 mbega leta y'u Burundi niyo yabaye CPI, niyo yabaye ubucamanza byabaye mu gihugu cy'u Burundi. Nyakomeje makuru niba ari kumutemere ubu bari ko barafatwa, ubu bari ko barafungwa mu Kagara ku ibara rya Bucunyuri bwiriwe riziwe barizira n'amapine n'ibiki n'ibiki kugira ngo hafatwe abo bantu. Harimo bitwa Gunungu, harimo bitwa Ndayisaba Celeste, harimo bitwa Niyonkuru, abo n'abakoloneli n'amajendari, harimo abacisha hayo bandi abo sinama ariko barafatwa. Ngo nuko ngo boba bari mu bishe ngira ngo make yonga day sinibaza kumenya kwa mwisho makuru ibyo leta y'Uburundi ikakora, sinibaza ko yoba iri kwihesha agaciro mu makungu by'ukuri. Birababaje cyane aho kubashyira muri sentare mpuzamahanga akaba ari bacira urubanza. Simbona ko iyo nyine akaba ari kiricira urubanza, simbona ko ntaho tuweza abanyagihugu turiko twerekeza, ntaho turiko turagana. Simbona ubukiriro bw'abarundi bariko ibintu bariko barabona mu gihugu n'akamaramaza. Hanyuma ndakabandanye.
Gusa icyo nashaka kukubwira ni uko izo ntwazangabo zakukurutse mu gisirikare cya kera bivugwa ko zafashwe, harimo Generali Ndayisaba Celeste, Koloneli Niyonkuru, Koloneli Gunungu, Gabrieli hamwe na Koloneli Nahigombeye. Abo bose nibo amakuru atugeraho bivugwa ko bamaze gufatwa, ndetse nkaba nararika abumva Ijwi rya Amerika ko mu kanya isaa 12 iyo nkuru tuza kwibagezaho mu buryo burambuye.
Ibyo rero ndakubwiye mu gisaba ku twese twabibonye, ni twese turi mu gisaga cya Burundi twabibonye. Ibi rero ni ukuvuga yuko ibi bitera bigana hehe, biriko biraja hehe mu gihugu cyitwa mu gisaga amategeko tutabona. Hanyuma ndavuga ku byerekeye impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ziriko ziragabishwa ngo zisubire mu iyo zavuye. Mbega iyo zavuye sukuza kwicwa, nikuza kwicwa nk'uko zo muri Tanzania ziriko ziriko nafatwa yirwanisha. Namwe nibyo muriko muri iyo mbwa, sibyo nibaza ngo nibyo umuntu ariko arababesha, nibyo mwiyumvira mu gihugu cya Tanzania. Iyumvira igihugu kuki igihugu kwinjiza ikigwanisho. Ibyo ni igihano gihanwa na sentare mpuzamahanga. Nicyo gituma ntagaruka ku biganiro by'abarundi atari uzopfa bishitse. Niyumva ngo Museveni agiye guhamagara inama y'abakuru b'ibihugu, ntakizovamo na kimwe, nta na kimwe mu gihe Tanzania iri kuyareka imbonerakure zitwara y'ibirwanisho kuza kurasa abanyagihugu, zirasa abanyagihugu. Ntacyo kizovamo. Sinzi ejo bundi nagize mbaza ikibazo bahita banyamiriza ariko nacyo hanyuma
cyari cyari ninde wakwiyamirije cyari kibazo kijyanye n'iki
nicyo nari ko ndavuga kubyerekeye inyishu y'igihugu y'u Burundi inyishu iyo yovu
ninde wakwiyamirije
n'umuntu yabimbwiye yarambwiye ati mvugo siyo ariko najya hagezeho umuntu ababara hageze ubona ababara njya kuba mwishu bakuru hanyuma nkagaruka ku gisirikare kandi igisirikare baravuga ko abasirikare bari muri Somalia bigiye kubagora kuzotaha bagiye kuzobashikanangira ngo mu gihugu cya Uganda mbega mu gihe igihugu tuzifata n'indege gifite cyo gutahukana abasirikare bizogenda gute kugira ngo bazashobora gutaha hari n'abari ngo mu makonzi bizobagora kuzosubira inyuma hanyuma hari ikindi nashaka kuvuga ku byerekeye abasirikare bamwe hari umusirikare ejo bundi mu kwezi guhezi umusirikare yari ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi nyakomeje amakuru ni ukuvuga ko icyo kiba uwo musirikare mbega yazizi iki ni ukuvuga ko yafashwe n'umutwara yari ku mupaka aho bita ku ruhororo arafatwa ari kamwe inzoga na mugenzi we hama aravuga ngo yavuganye n'umunyarwanda umusirikare w'umunyarwanda mbega n'icyaha giki mu mategeko n'icyaha yoba yarakoze kugira ngo afatwe afungwe ubu kugeza bari muri prison uwo bari kumwe bamucira amezi atatu ariko bamucira umwaka kubera iki kubera bwa bimwe biri mu Burundi fuzumva nawe sije ndida kugira ngo nkusigure
aruma urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe ndagushimiye kandi ugire wikende nziza twizere ko ibyo bibazo ugaragaje umunsi umwe bizabonerwa umuti urakoze cyane
impera n'impera kanya ko amaje makuru bizotabirangira amahoro abonetse
urakoze cyane reka mfate
imvura idahita nyako amaje makuru iragudahita impera n'impera kizogwa ihite bihite hama amahoro abonetse mu gihugu cy'u Burundi
urakoze Arma ugire wikene nziza reka mfate umukunzi w'ijwi rya Amerika wanyuma Anatole wirwe
wirwe neza
uri hehe
hano Kigali kimihurura
nta mwanya mwinshi mfite ushobora kutubwira igitekerezo cyangwa se icyo wifuza kutugezaho uyu munsi mu masegonda make cyane
yego hano Kigali tumeze neza nubwo twari tumaze igihe twarabuze imvura ariko uyu munsi imvura yaguye bidasanzwe imvura nyinshi cyane ku buryo ushobora kuba hari n'ibyo yangije ari myinshi cyane ariko ikindi cyiza umutekano urahari umeze neza nta bintu by'akaduruvayi i Kigali tumeze neza muri rusange mu Rwanda tumeze neza cyane rwose nta kibazo
urakoze Anatole kandi ukomeze ugire wikendi nziza aho ngaho mu Rwanda nshuti mwari muduteze amatwi mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro tubashimire kuba mwaduteze amatwi tubashimire ibitekerezo mwatugejejeho ndetse ibibazo mwatubajije cyangwa se mwibaza tuzagerageza dushake inzego zibishinzwe kugira ngo bayi bashobora gutanga ibisobanuro ku byinshi mwibazaho dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije iki kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika kandi mbararike ko mukanya isaa 12 tuza kubagezaho amakuru avugwa mu karere ari bwibande ku Burundi ndetse no muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Ciao ciao. Don't stay, baby.
so strong and I'm amazing. Oh,